Ngaho rero tujye kugishushanyo cya 11. Nuko rero inzara iraguma iriyongera. Nuko yakobwira abahungu bati, nimusubire muri Egiputa mujye gushaka ibyo kurya. Nuko babwira se bati, ntabwo dushobora gusubira muri Egiputa tutajyanye na Benjamini. Nuko Yakobo arabemera ati, ngaho nimumutware. Nuko bageze muri Egiputa barongera babatwarira Yozefu. Ariko Yozefu yaranezerewe cyane abonye mwene se Benjamini. Nuko Yozefu abagirira ibirori, ariko ntigeze abasobanurira uwo ari we. Nuko nyuma y'ibirori abwira umugaragu ati, wongere ubategurire ibiryo byo bagomba gutwara. Ariko Yozefu abwira abagaragu ati, mushyire cya gikombe cyanjye cy'ifeza mu mufuka wa Benjamini. Nuko bahagurutse bagiye, ariko batari bagenda urugendo rurerure, Yozefu yohereza abagaragu be ati, muwahagarike muwasake murebe ko bantwariye igikombe. Nuko abagaragu ba Yozefu bajya mu mutwaro wa buri umwe, basanga igikombe kiri mu mutwaro wa Benjamini. Nuko Yozefu aravuga ati, ntabwo nshobora kubareka kugira ngo mutware Benjamini. Nuko rero ibintu biba birakomeye. Nuko Yuda umwe muri bene se aravuga ati, aho kugira ngo utware Benjamini, ahubwo twara njyewe. Yuda yari azi ko iyo basubira badafite Benjamini kose yagombaga gupfa byanze bikunze. Nuko Yozefu abitegereje asanga imitima yabo yahindutse. Nuko bamenera ibanga arababwira ati, ni njyewe murumuna wanyu Yozefu uwo mwagurishije abacuruzi bajyaga muri Egiputa. Atariko kandi ibi ntibibabera umutwaro, mumenye yuko cyari ikigendererwa cy'Uwiteka. Nuko arababwira ati, Uwiteka arabigennye kugira ngo amagana y'abantu ye korama kubera inzara.
Muratekereza ubwo ngubwo bene se barahindutse bate?
Nuko Yozefu abwira bene se ati, nimusubire Kanani muzane imiryango yanyu yose muze tubane ino.